I like it.
Tommy Dina Mafera. One nice like ice. This man that you hoo ha.
Zindabo, come and meza wasabo.
Inayamba mushe, ise mushi kondicha, tuile kutapa. Uniuza, you my one and only baby. Niyamata you mama na kupenda. Niyamata you mama na kujiga. Niyamata you mama na kupenda. Niyamata you mama na kujiga. Nizo funa kulete si mwemwe kuliwe baby. Nizo funa kulete si kondi kuliwe baby.
Wale panga na sensi umoyo. Nomba lelo na sanguka oyo. Just because ni mpostoka. Kaila panomba shipopoka. Mami ayo mano yansoka. Gelanda kutika ndesoka.
Nizofuna kulete si mwemwe kuliwe baby.
Nizofuna
kulete si kondi kuliwe.